Umepata mabinti lakini mina piga kama kush. Limeshika maboyosi wa Kampala wate nikawa crush. Jina langu ni Diana, nimekuona toka jana. Sasa hatumekutana, kila kitu baby we are gonna do.
Upendo, 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 siyo maji kiuni. Upendo, 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 siyo maji kiuni. Upendo,
mapenzi, mapenzi, yamenizidi kwa kichwa. Tena siwezi akimi pakaroti na idandia na ikula kavu kavu na misamba soti umanulia aichani pakanyavu udele kulia kulia atakato minye sawia na makashe kivibadia echa chanu ni mwagia yo.
Phoenix.com